Hello, baby. Hello, 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 baby.
Hello, baby.
Gera kumachange birozo birikugwe. Nanje ati mundoza gwe kulabenga ko bolyote iyo. Kasimairo kakalunyi kalabekeno. Jira jira ojo jeno mama guno mutima gusule iyo. Sometimes I wonder about you, but you mazima nfeno, kusiga sigo jojeno. Kuno mutima gwange gona wawamba, wawamba. Ebirozo byonna watwala. Omutima gwange gona wawamba, wawamba. Ebirozo byonna watwala. Mama my me solika dagala ulichiradde ky'omutima gwange kyennina nkumisinga nze yekwasingira kwagala bino biribire ebisembayo. My me solika dagala ulichiradde ky'omutima gwange kyennina nkumisinga nze yekwasingira kwagala bino biribire ebisembayo. Olikawo nyonyogera egwa singayo bulungi nze yasingira mbulwa notulo olusinga ndooza luli balumu nkusange mankisuubira matumbi g'ekiro nesanga nga nguvuubuka otulo ne tuula kyokka nga tebwe nebaka. Kera ku makyanga ebirowoozo biri ku gwe nanjo yakimu ndooza gwe nkulabengako bolyote eyo. Kasimairo kakalungi kalabekeno. Jira jira ojo jeno mama guno mutima gusule iyo. Sometimes I wonder about you, bakuche iyo. Kuwa mazima zenfeno kusiga sigo jo jeno. Mama my me solika dagala ulichiradde ky'omutima gwange kyennina nkumisinga nze yegwasingira kwagala bino biribire ebisembayo. My me solika dagala ulichiradde ky'omutima gwange kyennina nkumisinga nze yegwasingira kwagala bino biribire ebisembayo. My me solika dagala ulichiradde ky'omutima gwange kyennina nkumisinga nze yegwasingira kwagala bino biribire ebisembayo. My me solika dagala ulichiradde ky'omutima gwange kyennina nkumisinga nze yegwasingira kwagala bino biribire ebisembayo.